You know this is Miss London. This is for you, my big boss.
Ninapokona minaridhika kwa hiyo mapenzi unayonipa.
Wengi wao wakikutuachanisha wajaribu kutuchonganisha, lakini fuata watoweza sababu kwako nimeshafika.
Nimeshiba kwa penzi lako,
banduki mikononi mwako,
penzi lako tamtam
nimezama mama kumbabarire manakosheche
nawe.
Waponde wapake mintasikwa nawe. Sasa mabebeni unapoka, wanakotisi wametapoka,
wanachok-chok, yani wanachok-chok-chok, mitamoni mao wanatema faya.
Ulipondoka mama walisema sana,
eti lizo nimeishiwa, nilizo nimekwisha.
Hawajui
watachoka, wapange wapangu wangu mbo nimeshika.
Mbabaire, nimbo nakosheje.
Yiga ukunu botwanganisha mama
akagira byose babone ko twakwaukana. Maleire,
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 uru wa mbere ku mutima wange,
uru wa mbere ku musha wange,
waseme wachoke nitakufa nawe.
Melody,
yeah. Nilizo na Africano,
nijewesha.